I'm at zambury.com. Super vibes.
This is your boy. But the Mugiri Gavira Moja, Kale Mahabe. Pogazamoto. Pogazato. There's my day just say, Puang. Ha. Yamada, that's it. Yajina Los Passe, Puang. Ha. Yamada, that's it. Yajina Majesty. Yajina Los Passe. 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 Never give up. Wajimene iwoyo uli. Banzi matoka goma sisi wajimene uli. Abo bali tujuma. Lospa wona tunjila. Stepe number one. Abo bali migango. Stepe number two. Abo bali tumoto. Tonde alefa omega. Tipo nyele ndunzelu. Buti tika fike. Abo bali tujuma. Balipe ya chidule njila. Yole miladu majangu. Pangono nji pangono. Lospa tisa kaladu ndijuma. Never give up. Yajina Majesty, Puang, ha, yeah. Yamada, that's it. Yajina Los Passe, Puang, ha, yeah. Yamada, that's it. Yajina Majesty, Yajina Los Passe, Yajina Majesty, Yajina Los Passe, Yajina Majesty, Yajina Los Passe, Yajina Majesty, Yajina Los Passe. Hili niziko meni, loko tituwa ndi mitambo. Nyanja yoche pa meni, yomo ina kwa mesa chambo. Pano ndilinga tilambo, dete swazi mchango. Bize kusaga mane, tulinga sasa onezi lango. Mulungu hiye si muntu, hiye adapaga muntu. Diye chondi mameni, nizipu mamo umuntu. Mafuta juluke banji, siku linatua zata. Dima ujuluke banji, siku linatuku zata. Nijia se, puang, ha, hii. Yamada, that's it. Yajina Los Passe, Puang, ha, yeah. Yamada, that's it. Yajina Majesty, Yajina Los Passe, 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 never give up, but you may never worry. Banzi matoka meja usaime ndi kufesela. Banzi matoka lospa usaime ndi kufesela. Sinje wa ukulu umakatela kunyanja. Kwanga muntu wa mkulu usakale ufamanja. Life yako lospa izinda ngati mazi. Taona mazi lospa sakulimbana ndi mwala. Taona mazi lospa sakulimbana ndi tembo. Heja se puang ha hii. Yamada dase Yajina Los Passe Puang ha yeah. Yamada dase Yajina Majesty Yajina Los Passe Yajina Majesty Yajina Los Passe Yajina Majesty Yajina Los Passe Yajina Majesty Yajina Los Passe.
www.amadzambiri.com